tulire tulire nyo tubugira ne mukama tuita mwamo betumanyi nti batukiriva ate ng'osasula yakasente labe ekitangaala nekijja nga kiringa omusana fe ne twesomera gali amazima twawonye enkola envundu kati omunaku afunye akaseko ezo ensimbi takyasasula owoomukwano yesu asonyiwa fe gye tugenda okufuna eddembe Chikana ingira mukusaba mukwano tumesigama alala subesigwa mukama manyi byonna yalengenene wanda era mwenyini agamba musabe muliwebwa mukama manyi byonna yalengenene wanda era mwenyini agamba musabe uliwewa okusaba kusiku kulule vile vienda mifula omukisa nanesala yechire vila nabionda mbebiringe vimji wefuwa kuchunula jali ama sikapo unakuka manjiboyo wetumanyi nga yatukirira ye yasinga mikwano oyo yasobola otuweddembe tugumye emitima ddala yatumanya okira abalala mukwano gwe kusukkuluma weyaweerayo mwana afe wansi wenjuba kire ekirema tugenda gyali ofuna omukisa abantu bafe gobalimba Chikana ingira mukusaba mukwano tumesigama alala subesigwa mukama manyi byonna yalengenene wanda era mwenyini agamba musabe muliwebwa mukama manyi byonna yalengenene wanda era mwenyini agamba musabe uliwewa singa bawa mchira jisumulu secha kulentana makombera gayukuma wadomula babu sembera kusala kufude seme chinyumu katondali na mantu baba sari webagenda jariba wangula jeli tu kino bulala buye chikana ingira mkusa Sigaba alala subesigwa mukama manyi byonna yalengenene wanda era mwenyini agamba musabe muliwebwa mukama manyi byonna yalengenene wanda era mwenyini agamba musabe muliwebwa mukama manyi byonna yalengenene wanda Yeah, I'm going to be sorry.